Molweni, 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 sihlobo zasepokothweni bethunana. Yu akanqaba lo sisi, inoba batsho abanye benu. Akanqaba, akanqaba ubaba lo wasepokothweni. Kusuke kwathini, wathula, wathula wathi cwaka. Iwesi ke abalandelayo phaa kwi-social media, inoba babonile uba nge-15 kaJuni sawina i-award ye-Pan South African Language Board kwi-category ye-technology and business. Inoba bakhona nabathi, yu, oko wa wini award waqonda ba makaka asishiye kwesinomhlo. Hey, di winile nyani bethuna epokothweni, uwinile kodwa ke asisiso eso sathu eso ibangela bandithule andinothula futhi ndingakhange ndize apha ndizonibulisa njengowongiweyo Pan South Award winner nge-15 kaJuni bethuna. Ndibulela nobulela ngoba ke ndingakhange ndiphumelele ukubana ngaba bendingandixhasanga. Kaloku uepokothweni uqale kulo nyaka upheleleyo ngo-2021 nge-21 kaJuni. Ngoko ke into eyobana sibe siyaphumelela nge-15 kaJuni 2022 ibhaso phofu okanye imbasa endandingayazi noba ikhona endingazange ndicinge nokuyicinga into yokubana ngokuya ndandiqala kungathi kungekapheli nonyaka sibe sekusithiwa si-award winning podcast. Podcast iqonga elithweswe imbasa. Kukuba ke nithe chu nathi apha kweli qonga, kukubana ni-interacta nathi, nithumele imibuzo, nisixhasa, nithumela futhi ninwenwisa iziqendu zethu kuWhatsApp. Bethuna ndiyazibona ziyanwenwa, niyazithumelela ebantwini enibaziyo. Ngoko ke kunyanzelekile, kunyembelekile uba mandinibulele kwesi siqendu ndisishicilela okokuqala emva kokuphumelela eli wonga le-Pan South African Language Board kwikhategori okanye kuluhlu lwe-business and technology. Bethunana, kudala ndihleli nombuzo apha owangenayo. Xa ndifumane umbuzo ke ndiye ndiphande ndenze research, ndiyibhale iscripti ndiyibone uba ndimeme umntu nakanene udwendwe umntu onolwazi ngaphezu kwam. Kodwa esi sanamhlanje kuba bendikhe ndathi emveni kokuphumelela ebhaso ndakhe ndahlala ndacingisisisa khe wathi esinye isihlobo samava uMamgcina unjengalwazi uMamgcina bathambile amasola xa esithi wuntshu kum wathi funeka ndikhe ndizisokhe koku kuphumelela, ndikhe ndizimamele apha koku kuphumelela. So ke ndithe apha ekuzimameleli MamGcina ndaqonda uba lo mbuzo lo ndizawudlala ngokuniwuve, mandingawuphenduli nge-research nophando, mandiwuphendule ndithetha ngokusuka entliziyweni yam. Nizawubona uba kutheni. Nanku umbuzo ongenileyo, Mike Silve.
Molo sisi wasepokothweni. Kule nyanga yabantu abatsha ndicela ubuza kuwe ukuba zeziphi na izinto ezingundoqo or i-priorities umntu oneminyaka between 21 ukuya ku-35 afanele ukuziqaphela ngokwendlela yokuphatha imali. Inkosi.
Lo mbuzo ubuza ngondoqo okanye i-priorities ekufuneka ziqatshelwe ngokuphathwa kwemali. Eyokuqala sihlobo zam endizawuyikhankanya lulwazi. Ulwazi yinto ekungafunekanga sidinwe ukuyiphanda ngoba kaloku ulwazi luyaguquguquka. Ulwazi olutsha lwenziwa imihla ngemihla. Baza nje wena indlebe, uvule namehlo, ugade zonke izinto ezintsha ezivelayo. Futhi ungazigadi uzibimbilize xa zifikayo. Zigadi uzivavanye. Kukhona isilungu esithetha kanje esithi the illiterate of the 21st century are those who don't learn, unlearn and relearn. Into ethetha ukuthi funeka singathathi nje izinto esizixelelwayo okanye sizifundiswayo sizibimbilize, singakhange sizicamngce, sizibeke esikalini. Futhi singazixeleli into yobana ubana ndandifundiswe ubana 11 ngu-10 plus 1. 11 akanoba ngu-9 plus 3. Uyabona laa nto? bazi izinto ngoku sezifundiswa ngezinye indlela futhi nokucinga kwethu funeka kuba singasileli sibambelele izinto ngehlobo esasifundiswe ngazo into noba wawuyifundile wayibala wayibamba xebe funeka uzixelele into yokubana uza kuzilola ingqondo le uyazi ngehlobo ebekwa ngalo namhlanje okanye ngesimanje manje futhi uyifunde uphinde uzifundise kuba kaloku nezinto esasizifundiswe ngokusases university ngoku ziyachallengewa ziyavavanywa nathi ke ngoku kufuneka into kokubana ukuze sihlale si up to date siyazi into kokubana zithini developments zithini into ezintsha yile nto ibalulekileyo into kokubana ungathi xa une degree ucimba i junior degree yona nto epheleleyo unyukele ngoba ulwazi ludalwa yonke imihla ndifuna ke ukubeka umnwe kakhulu apha kwi-intanethi into esiyisebenzisayo kuba ndicinga uba njengoba ndimamele nje ndimamele kunomathotholo okanye kwi-cellphone uba ke uphethe i-cellphone yabona i-cellphone yinto nditsho nasebhayibhileni ababerhale babenayo kuba kaloku abantu bakudala babenolwazi lwabo kodwa xa uphethe i-cellphone uphethe i-encyclopedia uphethe i-dictionary uphethe i-map uphethe i-campus senditsho uba into elulwazi enintsi iqulathwe yapha efowunini into nayo thina senza ntoni ngefowuni sijonge uKim Kardashian esingamazi noba ngumamni apha kuyo simamela umculo anditshi uba kurongo ukumamela umculo nokwazi into ze-pop culture kodwa uyayazi into yobana i-intanethi nditsho mna ooTwitter nditsho mna ooFacebook iyakwazi uba ngathi yiyunivesithi ngoba phayana udibana nabantu abakwiindawo ngeendawo apha emhlabeni abaphila uyazi ukhe wathi omnye umntu apha he andiqheli yazi apha eamerika into yokubana abantu abamhlophe basebenza emakhitshini uyaqonda uba loo nto leyo ithetha into yokubana masingazisizeli yenye sentshondeza umzekelo andithi ke masihlale ixesha elide phaa silibazise side singabi nanto eproductive esiyenzayo kuba kaloku sijongene noTwitter ikhona naleyo kodwa ndifuna ukuthi zininzi izinto phaa ezilulutho umntu angakwazi ukuzika angakwazi ubona ukuba tyhini kuyaphileka ngohlobo olunje nolunje yokuqala ke into endizayitsho nzatsho into ezintlanu ukuphendula lo mbuzo sigqiba ukuva eyesibini kuba nosisu ebhalile eqale kula age ka-21 yabona la age abantu abanintsi basagqibezela ezikolweni mhlawumbi eziyunivesithi basekula age yokuphuma emakhaya yabona la minyaka i-10 uqala uphuma esikolweni uphuma kubazali yeyokuza ngobuso ezweni uyazifunda wena ungumntu uyafunda ukuziphatha uyafunda laa nto senjengoba uzimele geqe uba uyasebenza uyafunda nalapha emsebenzini awukabonwa uyingcaphephe useyijunior uyaqonda yilaa minyaka i-10 mazibe khona ke into oqala ngazo zibe khona ogqibelisa ngazo kweza early 20s eyogqibelisa ngayo into ndicela ukutsho zihlobo zam into yokubana makhe singamithisi makhe singamithi kula minyaka le sisaze ngayo ngobuso ezweni uba ke wena sewuthe kwenzeka into yoba ube uqalile andikugaleli manzi andithi ukubana awusoze uphinde ube na-future kodwa izinto ezininzi wena ungekangeni suba sangena kwangoko kuba kaloku izinto ezininzi zivele uvelwe usayitrekeke ngoku kaloku uba khona lo mntu ufuna uhoywa okanye noba awungonozala kukho ezimali ngoku ufuna ukuzikhuphile sewuleqwa usiya ezikhothi uyabona kuba kaloku ubomi buduru ubomi so ndicela uba ngala decade ye-early 20s singazingenisi sigqibele ngazo zo zinto siqale ngeziphi izinto gxininisa apha emfundweni ukuyongeza uba ngabantu unediploma yongeza i-BTech ubungabe no-grade 12 yongeza into phezu kwayo ubune-bachelor fake honors ne-masters yima ngezinye izinto yima ngeendywala bethuna cela sime ngezinto ezingasisindawo ingenaphi loo nto sisibabalwa wasilecturisha kuphela i-youth month kaloku ukhuphiswano lu-international ngoku ndithetha ukuthi ndixandisitsho wena wenze i-IT yakho wena wenze imedicine yakho okanye i-engineering awukhuphisani nabantu abaemzantsi afrika kuphela ngokukhuphisana nelizwe lonke sibonile kule nto yele pandemic into yokokubana uyakwazi umntu esithi elapha ubuchwepheshe bumncede into yokubana asebenzele inkampani yangaphesheya kulwandle mhlawumbi wena uzawuthi yeyi mna incwadi andiziphiwanga bethunana ngela xesha lethu thina kwakukhona into kuthiwa zii-technical colleges ii-FET colleges ke ngokwelayanamhlanje intetha yazi bethuna siyashota siyi-South Africa ngee-plumbers siyashota siyi-South Africa ngee-electricians aba bantu kuthiwa zii-artisans abanobuchule bokuphatha besenza izinto ngezandla zabo siyashota and abantu abamhlophe njengoba thina abantu abamnyama sileqa kubo nje ngabo ngoku nangokuba ngenzeka into apha endleleni udibize kungafika umntu omhlophe ibembi ke loo nto leyo kuba kaloku abantu abayana bakubhila phe awa ngoku wena uhleli apho uhleli khoyo uqonda uba eyi incwadi andimhlangam kuzo kube kodwa utyhala unyanzelwa mhlawumbi ngamanye amaxesha ubangena kodwa ubusenokwazi uhamba uyovolontiya mhlawumbi kule ndawo engako wenu uyenza iplumbing ufunde kwi-FET college yazi abantu abamhlophe bayabizwa na overseas balapha eMzantsi Afrika babahambe bayokwenza le misebenzi ye-electrician ye-plumbing thina sijongela phantsi ngenxa yoba abantu benxibe i-overall bethola makaraba benxibe amaquza bethuna sizawuyazi nini into yokokubana imali okanye inkqubela phambili ayinxibanga isuthi kuphela so ngale mini okanye le nyanga njengbiphela ye-youth month nje inoba ndizayifumana ngosi sokuqele uJulayi le esi siqendo xolweni kwakhona kodwa lo myalezo ngowe-youth month kakuhle kakuhle kuba lo mbuzo utshiloyo kodwa bethuna masingayijongeli phantsi i-overall umakarapha amaquza kuba aba bantu abayana indlela esibadinga ngayo uyayazi nawe xa kukhona amanzi agqizayo apha endlini into yokubana akho mna nobunemali esetyesini kwimatrasi efana neyasephalaphala uba gqiza amanzi apha endlini okanye umbane awulayiti uyabona ngoku asinambane kakuhle siyaload shedwa ngoba kaloku ii-engineers sazidiscourage sazigalela amanzi zasuka kwi-engineering ngoku zangena ezisutini yabona ke ngoku ezinye zathathwa zasiwa nee-technicians zathathwa ngamanye amazwe jonga ngoku into eyenzekayo asinamibane mzontsundu mntu omtsha ontsundu ongenadigri osekule minyaka khawukhe ulibone uba likroba eli elikhoyo le misebenzi ethwalisa umakarapha le misebenzi ethwalisa enxibise i-overall efakisa namaquza kube khona nenye bethuna into yokokubana mhlawumbi uzothi wena eyi mna ke sendayenza idigri yebethuna niyabazi bakukhona abantu abatitsha isilungu besititsha belapha eMzantsi Afrika betitsha mhlawumbi abantu abasechina namphiphiphi bebatitsha online le intanethi siyithatha for granted kangaka abanye bade basuke abanye besenza kanjalo nje abarholi ngerandi barhola ngeedola barhola ngeeponti ngoku wena ndizama ukuthi uphethe le fowuni bendikhe ndathi isisixhobo esinolwazi esingaba yiyo neyunivesithi kuwe useze ngobuso elizweni nje mayibe ngomnye wondoqo bakho kule age ikhankanyiweyo ka-21 to 35 into yokubana yabona mna ndizawurhola ngeedola ndizawurhola nge-foreign currency ndizawurhola ngeeponti andizurholani ngantoni ngerandi ngoba ilizwe livulekile le nto kuthiwa yi-intanethi ukuba ujonge ezindaweni ezirayithi ukuba ulandela abantu bayathetha kutwitter athi umntu mna indlela endenza ngayo i-affiliate marketing and indlela mna endifundisa ngayo isilungu bakhona ke nabazobhala ezi zinto zoobitcoin intontoni intontoni uyawuhluza kuba bendithe kaloku sithini you learn unlearn and relearn kodwa ndizama ukuthi zikhona iindlela zokuphila zikhona iindlela okwaziyo ukuzakhela ngayo ikamva i-future ungajonganga nje apha eMzantsi Afrika into yesithathu endizayithetha yimikhuba esithi siziqhelanise yona imikhwa ii-habits yabona i-habit okanye umkhwa yilaa nto uziqhelisa yona ukuyenza. Ukubana yabona zizini izinto endingazibeka zibe nintsi, kodwa wena gcina la manani 10, 20, 60 kwimali engenayo, u-60% wayo mayibe yile ophila ngayo. Ndizama ukuthini? Izidingo zakho, unxiba, ukutya, ukurenta, ibhondi, ntoni, ukuphangela kwakho, ezaa cost zakho uphila ngazo mazingagqithi ku-60%. Futhi ekuhambeni kwethuba zisondelise ku-50% wemali engenayo. U-20% mayibe yimali oyibekala bucala, ongayibeki nje kwi-fixed deposit, uyicalucalule. Enye ibekwe kwi-unit trust, equities, kwi-fixed income, njalo njalo. Bethuna ezi ziqendu sasizenzile kulinya kupheleyo, ubuyela kuzo uyomamela. Mayibe yimali leyo engange-20%. Uba futhi uyaziva amandla, inganyuka iye naku-30%, uziqhelise lo mkhuba. U-10% ibe yimali owenzela abanye abantu izinto ngayo. Ndizama uthini, amakhaya, loo ndawo ikhathaleleyo okanye yakuncedayo, abanye bathanda ukuthumela ezicaweni, andizuthi uba yintona wena into esenyongeni yakho, kodwa gcina lo 10, 20, 60. Yabona, ubungasiqhelisa loo nto kulaa minyaka usukela ku-21 ukuya ku-35, ndiqinisekile into kokubana ubungayigcina lo mikhwa, noko uyawuthi ifika imihla yokuhlala phantsi ube uyibona into oyisebenzelayo. Okwesine, ukulungisela umhlala phantsi bethu nayinto ekungafunekanga siphozisele maseko, funeka siqalise ngokukhawuleza, ngoba kaloku urhulumente esinaye andiqonda ubana ngurhulumente emasixhomekeke kuye. Qala kwangoku, besithethile ke ngalo mba iziqendu zade zaba zithathu, ungabona phaa kwiwebhusayithi yethu ku-epoku20.co.za. Ndizawugqibelisa ke bethunana, kukhona isilungu esithi comparison is a thief. Sukuzithelekisa nabanye abantu kule minyaka phakathi ku-21 no-35, zithelekanise nesiqu sakho, kuba uyawuqhekeka intloko uba uzithelekisana nabanye abantu, futhi uzawuvukwa yimimona, uyaqonda ayizukunceda laa nto. Yiwa kodwa uwe uvuka, kuba izinto apha emhlabeni awazilulanga, especially kwi-South Africa lesiphila kuyo. Unemployment niyazazi statistics zayo, zii-load shedding apha, iipetroli zinkulu. Uje athi untombam ubaba lwambuku kuyaqaleleka. So yiwa, kodwa ungawi uthi bhaxa uhlale kuloo ndawo uwele kuyo. Vuka, yiwa uvuka, yiwa uvuka kule decade, kule minyaka ka-21 to 35. Jonga nabanye noba bancinci kuwe, uzixelele ubana baza kuinspirisha. Yazi mna ndiyathanda kujonga abantu abafana nam, abanamagama afana nala wam. Uba awubazi la magama ndizawabiza, ooSiyaxuza, ooAchumile Majija, ooZizipho Mqhwala, ooCoceka Mfundisi, ooVuyani Mhlomi, ooNozi Maya Baxamngana, ngabantu abafana nathi aba, abafunde futhi abahlala kwiingingqi zethu, kodwa ngabantu futhi abathetha isiXhosa, abenza izinto ezibukwayo. Xa ndibabukele, umzekelo, xa ndibukelwe uNozi, xa ndibukele untombam ugama wam ubaba lwam Mbuku, andimbukele ngalaa mehlo, andibabukeli ndithi yho tana mna arhashem, mna mhlawumbi ezam ii-followers zisencinci okanye jonga umsebenzi wabo. Ndibajonga ndiqonda uba bayandikhuthaza, kuba ngabantu abenza izinto ezirayithi nam endirhalela ukufikelela kula maqondo bakuwo. Uyaqonda? Xa ndijonga ooZizipho, ooZizipho Mqhwala, xolo ndiyilibele isenemi yakhe yokutshata, xa ndijonga ndiyabona, ndibona uba tyhini, nanku umntu endingathi uza emva kwam, onyukileyo kwi-banking, kwi-financial services, waba kule ndawo kuyo, into ethetha ubana nam ndiyakwazi unyuka. Yinto endicinga uba funeka leyo singamane sisithi hayi asinazi role models ekuhlaleni, hayi sijonge ebantwini abamhlophe. Ha-a, bakhona abantu bethu, bakhona abantu abafana nathi, abanamagama abafana nathi, abanenwele siqotholo lesifana nathi, abenza izinto zibukwe. So uba wena kusekule minyaka yo-21 to 35, gugulisha la magama andigqiba wabiza, uzikhuthaze ngemisebenzi yabo, usixelele uba nawe unako. Ndizawuphoza apho ke bethuna okwanamhlanje, ndibeke ingca ungalibali usithumelela owakho umbuzo nawe kuWhatsApp kwi-voice note ku-072-650-7641 okanye uqhagamshelane nathi kumacwecwe akuFacebook, Twitter naku-Instagram. Igama lethu lithi ePokothweni. Enkosi kakhulu, sihlobo.